Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Sakiraɓe heeɗiɓe, ono e jaam hande talatare ɗiɗi lewru août 2014 sappo e jeɗɗi jamde ƴaɓɓori misilma capanɗe nayyi e jeego ley studio tamani ɗo en Bocar Soriɗo kabaruji ga ena Salim Joirato ɓoggui janɗi to on compitirta hande dow ñalawma hande o ena fewde mbiidi nde en bombori immodike e hono wiyete mobile soldat si un munisma gotel ɗenno yimɓe nayo mayi hen sappo e joyo mbarmi jeegom ɓuuri fu nawnade e mabɓe aguel hokkoɓe iwanno fewde kiiɗal fedde emnelade ena daari batu o ena sottine ɗum woni Alger o ena faa janggo ɗum e taweede ɓe mbi sikke fuu wala jam tan sagitoto e jonde Algérie nde sandu leydi Afrique humaniɗu ndenagu yimɓe ana e batu faa nerobi faa ɓe piida toon dabareji kam reɗi jihadinkoɓe jambotoɓe e bomɓe taguli ko ɓuri yimɓe ujunaji ɗiɗi tawodiri bourse travail bete hande faa ɓe kollita mette mabɓe fewde e yimɓe garmotoɓe leydiji e galleji ndenno janani e ley leydi meɗen ndi enna bisimilla moɗon studio tamani. Bombure iranonde e leydi immodike e mobile ministre gotel soldat sien donno iwɓe egal hokko so ana jahan nokkidal yimɓe nayo mayi ley hen e mabɓe ndenno sappo e joyoɓe ena ka fuu ɓe mbarmi fasane jiyan ɓuɓɓuri fuu nawnade keñan wakkati miri ndenno nden ɗum nde ɓe dertino ala haggode wonko fewde kiɗal nde wonko ɗum waɗi ndenno on wattu bombure wonde kaño tippanoma ɗum e ley hono kam ministre to ena mayɓeɓe e kamɓe barmuɓe ena kala leydi tcadɓe iwata kaldal Alger ngal ene fuɗɗi ndenno kikiɗe hannde ndenno kikiɗe keñe fewde jokka fayi hono ara ko tawede so ngalɗo ene taaɗirino ngal taaɗiri leeruji ɗiɗi fuu enna ndenno manggo woni eno ko ɓe naatata e sooɓe janngo haan koɗo ɓe naatde e sooɓe ɓe joƴƴini hunde fuu no pelle nayyi faa ɓe piida dabareji biltirɗe kabaruji politique e gollirɗe kabaru honenno ndenago yimɓe kabaru sariyaji e kawral kañum e kabaru yirwere keɓe ndenno ley hakke jonte nayyi ɗi ene ka fuu golleji keƴƴanaaɗi ndenno faa ana kaandi tabintineede e muɗum ɗi wonko ɓe kalta haala muɗum keɗoɗen Ousmane Dikko
ramtan lamamra ministre Algérie kumaniɗo hakkunde leydi Algérie leydi goɗɗo holliti keŋe puɗɗoɗo golle o yo batu jiitidal tentiningal Abdoulaye Diop ministre Mali kumaniɗo hakkunde Mali e leydi goɗɗo holliti laamu Mali o nangi aadi jaɓande ko yaawi kala ko laateto sababu hawra e dow oɗo batu ele puɗɗoɗo golle o keƴaɗo gooto e guɓe kumaniɗe ɓomtare Azawad kanko Mohamed Ag Gari holliti wiide kala ne haani doorede faa timmoɗo heɓe e ley oɗo batu pati baasi irto kasen keƴaɗo CPA Ibrahim Mohamed Sala fedde ɓunde ɓadade e laamu Bamako holliti wiide sikke wala hannde laamiɓe Bamako ɓeedu ngana holniɓe
nden no fedde emnela nde kañum daari batu ena sottine fa janggo saabi ɓe mbi ena golleji ɗi no keƴiraka no haaniri hollitirde fedde murtuɓe emnela nde ena du ena sellini o ko batu o ena riman jam ko ena ɓe ɓami anniya wallude no golleji ɗi ena jafirta fu ena nena nelaɓe mabɓe nelaɓe amen ɓe no lanndodiri e goto e mabɓe ɗum woni horeɓe enela mbiyeteɗo Amberi Agarisa keɗe ne Ousmane Dikko
yo hakkilantago yaltugol e tiiɗal so wona ɗum min garata ga komin tami fa teŋi kana Azawad wiyana hoore mum kana yimɓe Azawad cela jogorede hono kulle ni kana min taƴora min gana joola en e ley tomin goni to
chez nous
ɗen no hollitidde hen fa hande ministre Abdoulaye Diop kanko hakkilla o holliti hakkunde won ɗum ministre hakkunde leydi me e leyɗere goɗɗe eno wi ene ana heeɓi taƴoral nde no batu ena riman jam jani o hokki ɗum nelaɓe jona amen ɓe ena ɗumoyaɓe toon ɓe ena ɗum woni Moussa Camara e Famou Sassy Ɗibe Dalili ɗum hono komo haali ko arkeɗe ɗe Oumar Way Galou
nous sommes confiants
miɗen kooli ɗum le banggueji tati ɗum woni ko kanko hoorejo leydi ndi o hollita anniya makko fa dabareji keeɓe e ley tiiɗallaji ɗi ɗiɗoɓel muɗum du ɗum woni hono guuɓe armé gonnoɗe ley saha leydi ndi ɓe kolliti wiide leydi ndi ndi wona feccetedi ɓe joppono leydi ndi du diina fo koyel maɗa wawi wadde mayri tataɓel muɗum du ɗum woni ko adunaɗo Allah ndo fo huncini ɗum hoore ko fa wiide ɗum woni suran hakkude guuɓe armé ɗe kañe laamu o misal hono Algérie ɗum woni leydi herdirne meɗen ndi waɗirino miɗ min wakkati joni o kadi en kani taƴirde jaati en jahan jottiyeɗen fa to kanɗen
yottanoɗobombo
caggal tumbutu gabonkoɓe ɗum kolliti hakkillantako muɗum e nde batu puɗɗiɗo alaje o ena yoga en kolliti wiide batu o rima jaga hono an han ko tawi rima jam tan caggal joni yoga en do enen bi hunde fu yaltata hen sabi hendo tawdu balol e ci njol mun kede den Ousmane Diko
on le demande vraiment
mi len darda be ngadano watte fu fa kawral warta e kalde pati be ciina tereji tan be bama wattu kando fu pati be kolana dum fayso hitana be ngatta e le kaldal pati waldo wartu kasen fayso dubi didi na sappo deejere warta fa feyi fa yimbe baawa habude e torraji jaybe be fa mon fu hinno golle mum rali pali dakar du warta yewobe kayde ngarta le sahel me tawe torraki ko jelimi yo sago yimbe hebe hen ko be dartata fu mali wadanibe ko heewi e majjum ko do woni ko be kebali le mali durobe bolbe latike no be gorri hande ni batte mali kambe du ebe kaani tinnaade sabe dum nadjali fa hande hakkunu mabbe fa hande leedi ndi ana ele walde mi milal ko kawral hebe sabe dum boyi mi yiali no dum waylitirto
pas encore de changement
sakira be tinne neltiro mi mi jango modon e heldoji facebook to ter studio tamani di on jarama tamani deno ndedo walde leede aduna leede afrika ndedo holitide wiide runde afrika ndeda ke wi hakilla nodude batu nerobi hande en fa dabereji kamrite di jihadji kobe sakibe lei runene en kala pie kedo dem smadiku
kolol gube torroje gonde irak e siri kabantode dina de ana wawi natude e nopi gube honoroje majje gonde fulnange hirnange afrika shabab ana somali e kenya akmi ana le mali kanyo e le sahel fu boko haram ana Nigeria e gube mantorto wondude e Al-Qaeda an nangi janyal leede le runde Afrique ISS golirda humanide denagu holliti no de gube ngeenyire le woldeji ni an haani ko be tuufane walde mawnde do dental kala saldu fedde Union Africaine darani denagu holliti leede de anakaani hokkondirde juude dum yo jaabu fa jogal hebe e le ko gube torroje le Afrique de gondi e notondirde juude de Afrique de fa warde e gonde Irak kany e Syrie Barack Obama le batu kanankoɓe leydi afrique gaɗɗo to washington to puɗɗoɗe lewru utnde o ɓamino aadi wallude soldat si en leydi afrique haɓantoɓe fa deƴere ñiiɓa
ɓeyte hande jama yimɓe ko foti ujunere jalti jaari koyɗe ɓamde bourgeoise yaade hono hono gollirde hoorejo ministre to won premier ministre to e nafaɓe kollita mete mabɓe banggal guykaji e gamanguji goduɗo e ley yeeyugol leydiji kañi e galleji ɗe oumar waygalo kanko mo lanndodiri to e massa kone keƴaɗo mabɓe wayno keɗe ɗe oumar waygalo
golleji arani ɗi laamowo wondi o sa ƴeewi eɓe gondi haɓude ɗum woni hono yimɓele teetoɓe yimɓele ɗum woni leydiji ɗi karhan hay ɗum waɗi haala wakkati joni o sanne ɗum waɗi so minen ɗum woni hono yimɓele joi en leyɗele ɓe min mbimin immoto fa min gaɗa majere min kolla wiide miɗen tawda e laamu o laamu ƴaɓɓinoɗo o ɗum waɗi ko foti duuɓi noga ɓe don keɓude ɗum woni dabareji on tiiɗallaji leydi ko woni ley nokku o ko ɗum woni ila wakkati nde kafuga en laaminode fa yettata hon nde feefe en laaminode fu ɓe don keɓude ley hen dabareji wakkati joni o laamu goduɗo ɓe puɗɗi heɓude ley hen dabareji jaati ɗum woni hono sa ƴeewi hono kabala en kane kala bambugo en yettade fa bagguinɗa en fu ɗin tiiɗallaji ɓe keɓi ley hen dabareji lobbi jaati ɗum woni anniyaji mabɓe ɗi ɓe
décision ferme.
Sakira be ƴeewan ko wodan banga région ngaji to hollitide projet ɗuɗirɗon ndema ley laamu kay o ena papam kañum derti ɓeyte hande millioji joyi sefa woni ko nanete hen fa ndema yirwa toon ena waylitere ɗum waktuji nde ena ɗum fiyane dabareji o huuɓan ɗum ko foti ndenno duuɓi nayyi ɓamde bafulaɓe keñe ba kañe e kiita keñel latima kay ñalawma keƴanaɗo fa yimɓe pammine torraji goduɗo e ndeni ley ndeni ni enen ndi hawjaka ndeno dokotoro en e fewɗo hunde fof no fewnoɓe ndendiji ɓe ena ɓe noti ndeɗo jande wade leydi aduna ndenno banggal cellal nde ena landini ndeɗo jande beyte hande dogotoro en rewɓe kañe e hunde fof jokka hono matoron en dental dogotoroje kulikuro capantati puɗɗi famminede ñaw sida no indiraɗo raɓirta ɓiɗɗo ndenno ɗum faabo an han kote ɗum faaboɓe fa ɗum reno sukaɓe jaate jawno e teedede oɗo ñaw bawɗo mbiyeteɗo ñaw sida o balɗe tati woni koɓe gaɗata e ndeɗe jande kulikuro an han kotede hulitana ɓe landina ndeɗo jande keñen cuuɗi l'école cuuɗi l'école kuccala ko yaate capanɗe nayyi kañi e ɗiɗi ballirama kulle cennirɗe kañi e lamnirɗe ndenno plan mali kañum walliri ndenno l'école ɗi ena leyɗo l'école eji hunde fof jotto laaɓal eccana yalan tabita e ley majji ndenno ɓe dokku to ndum brouwettiji peeluji kañi en jam grisel sukaɓe l'école sigu wonɓe kaba classe uji tatuɓe nayyi ɓe kañi e joyyi ɓo puɗɗi ɓeydanede faamu beete hannde yalla eɓe keɓa ɗigginde janndeji maɓɓe nden noon intervida kañi e ɗu ko mali kañu en lamdu nayyi landini neɗo jannde ley hakke lewru nden noon ɓe jaa ɓe ngara hi ɓe ngaɗa hiisaji annde jenno hunde fof ko jokka hono tubakori ɗannude ɗum enne kañi e tarikiji jogaji on jarama e heɗade muñe seeɗa saabi yewtere pulako aɗa woodi